aan ku bilownay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan ayaa ku codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay Khamiistii shalay in uu soo faragariyo muranka labadaasi waddan kala dhexeeya Itoobiya ee ku saabsan biyo xireenka weyn ee Itoobiya ay buuxinayso webiga Niil. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta nuus u koobaya.
Xiisadda ayaa sii xoogaysatay wixii ka dambeeyey Isniintii markaasi oo Addis Ababa ay sheegtay inay bilowday wajiga labaad ee buuxinta biyo xireenka. Waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee Masar, Saamix Shukri.
This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility and its callous indifference to the damage that the filling of this dam could inflict upon Egypt and Sudan.
Falkan qaawan ee halka dhinaca kaliya ma ahan mid muujinaya mas'uuliyad darrada Ethiopia iyo inaysan ka taxadaraynin waxyeelada buuxinta biyo xireenka ay ku keeni karto Masar iyo Suudaan, laakiin waxay sidoo kale muujinaysaa masiirka xun ee Ethiopia iyo isku daygeeda ah inay hawshan gudagasho iyadoo dhabarka u jeedinaysa rabitaanka wadajirka ah ee bulshada caalamka.
To impose a fait accompli in defiance of the collective will of the international community.
Webiga Niil ayaa u burqada dhanka waqooyi iyadoo mid ka mid ah labadan webi oo ah Niilka Cad uu ka bilowdo Koonfurta Suudaan, kan kale oo ah Niilka Buluugga ahna uu ka bilowdo Itoobiya. Waana tan Dr. Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan.
Wadalik birafca lacanat walmucaanaa can shacba Suudaan bian yatim mal wa tashgiil sadda nahda bunaan cala ittifaaq qaanuuni mulzim wa shaamil.
Si kastaba, aamusnaanta golaha ammaanka waxa uu dirayaa fariin khaldan, waxaana muujinayaa in goluhu taageersan yahay qorshaha Itoobiya keligeed uu ku buuxinayso biyo xireenka, isla markaana uu yahay mid la aqbali karo. Waxa kale oo ay ka tarjumaysaa in cawaaqib xun oo waxyeelo leh ay ku keeni karto danaha dalka Suudaan.
Amrun maqbuul mima qad yajur ma'alat wakhima.
Itoobiya ayaa 2011-kii bilowday dhismaha biyo xireenkan weyn ee ay ka dhisayso webiga Niilka Buluugga ah, waxayna uga dan leedahay inay ka sameyso mashruuc weyn oo koronto isaga oo haatan ku dhow heer gabagaba ah. Waa kan wasiirka biyaha, waraabka iyo tamarta ee Itoobiya, Saleshe Bekele Awulaj.
Dealing with a hydroelectric dam project, which is not the first of its kind in Africa or in the world. We are building a reservoir to store water that will generate electricity by heating turbines.
Waxaan dhiseynaa keed aan biyaha ku kaydino kaasoo korontada ka dhaliya kulaylka. Ogow biyo xireenka Geer waxa uu 2 jeer iyo bar ka yar yahay biyo xireenka Aswan ee Masar. Waxaa laga yaabaa in waxa Geer kaga duwanaan karo mashaariicda kale ay tahay baaxadda rajada iyo himilooyinka ay u abuurtay 5-6 milyan oo Itoobiyaan ah oo aan haysan koronto.
Perhaps what puts the GERD in distinction from other projects is the extent of hope and aspirations it generated for 65 million Ethiopians that have no access to electricity.
10 sano oo wada xaajoodi ah kadib, 3 dal ayaan wali wax xal ah ka gaarin muranka biyo xireenkan.